numva ncitse intege pe nzahinga se mpingishije iki ndahinga se nzabirya ndahinga se nzagaburira umwana ndahinga se azankemurira ikibazo ndahinga ngo bimarire iki
madamu Claudette Mukamana w'imyaka 55 n'umubyeyi w'abana bane akora umwuga w'ubuhinzi turaganira mu gishanga cya Bishenyi irunda mu karere ka Kamonyi umwitegereje ku masura arababaye kandi arashonje mu byo yadusobanuriye arabiterwa no kuba we na bagenzi be bahuriye muri koperative ubumwe bugamije iterambere baratanze umusaruro kuri rwiyemezamirimo uzwi nka Rumbuka aho kubishyura amafaranga amaso yaheze mu kirere yabwijwe rya Amerika bimwe mu bimushengura
igihombo cya mbere ni inzara bivuze ngo ubwo umwana mu rugo ararira nta kurya ntaki ndihitenga mu bundi buryo bwo hirya kandi nakagombye kuba nakabaye ntuje kuri ya mafaranga bampaye nkahahira abana bakarya umwenda bakawubona uko bikwiye nk'umuntu wateguye nkategurira abantu naho twari twateye tugujije byariyongereye n'ubundi n'ubuku muri uyu munota none abana yazanye njyewe ntacyo yanganduraho mu rugo nkasanga nanone guhinga muri kino gishanga umusaruro wacyo ntacyo umariye
kompanyi ya Rumbuka isanzwe ifata umusaruro w'abahinzi ikajya kuwutubura ibahaye amafaranga iyo ibahaye ifumbire muri gahunda ya nkunganire muhinzi igice kimwe cyishyurwa na leta kuva yatwara umusaruro w'aya makoperative hashize amezi atandatu batarabona amafaranga Mukamana aribaza niba zongera kwegura isuka agahinga ibigori.
Ese tuzongera duhinga ibigori bongere bijyanire nk'ibya mbere. Ese tuzihingira ibyo twishakiye twishyiriremo ibitugandurira urugo rwacu kuko nibyo bari batwijeje ntacyo bitumariye.
Undi mubyeyi ni Florentine Musabyimana w'imyaka 34 y'amavuko n'abana batatu. Uyaragaruka ku nzira yatanga umuturambye ku buhinzi bwabo.
Nuko n'umushoramari wundi waza aho kugira ngo bajye batudindiza yajye ajyana umusaruro. N'amafaranga aza wenda akaturengera kuko turahinga ntituba twemeye no kubitahana mu rugo
abakuriye za koperative z'abahinzi nabo bemeza ko ikibazo kibabereye ingume bwana Claude Nshimiyimana akuriye koperative ubumwe bugamije iterambere igizwe n'abanyamuryango barenga 780 mu gishanga cya Bishenyi avuga ko bahaye Rumbuka toni 408 z'ibigori zifite agaciro ka miliyoni zisaga 250 z'amafaranga akavuga ko bari mu ruhuri rw'ibibazo batagize mu ruhari
muri rusange byo birakomeye cyane nubwo uyu musaruro twatanze twahe twagujije amabanke banke zirimo ziratera amapenalite kandi ikindi cya kabiri ntituzabasha kongera kujya kwiguza kugira ngo duhinge kuko twahingaga tugujije izo n'imbogamizi
Pierre Damien Sabimana nawe ni perezida wa koperative Kowalifika yo mu murenge wa Mugina ifite abanyamuryango barenga 590 avuga ko Rumbuka ibari mu mwenda wa miliyoni zisaga 160 z'amafaranga y'amanyarwanda nawe yumva yabarirwa mu mbabari
usanga ari ikibazo cyabakirekire kugikemura biragoye twabaza akarere nako kagatitura cyahendahenda Rumbuka nawe twabibaza ngo akarere karimo amafaranga ibibazo bitubera ingorane abahisi abaturage barashonje babura amafaranga yabo kandi barahinze bageze mu kindi gihembwe cy'ihinga
abahinzi bavuga ko mbere yo kwerekeza mu mirima babanzaga gufata inguzanyo mu mabanki abakuriye amakoperative bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko amabanki yatangiye kubabarira inyungu z'ubukererwe abakuriye amakoperative bagasanga byagombye kujya ku mutwe w'umushoramari
noneho bakavugana n'amabanki na Rumbuka hari icyo gihombo bateje akaba ari bakishyura
nitwabashije kubona kompanyi ya Rumbuka ngo tumenye impamvu batishyuye baturage inshuro zose twahamagaye bwana Faterne Kamaru yikuriye ntiyatwitabye gusa akarere ka Kamonyi kakemeza ko mu gihe kitarenze icyumweru abaturage baba batangiye kwishyurwa bwana Oziyeri niyo ngira ni meya w'akarere ka Kamonyi ungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu
basaba bashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo amafaranga abe yaboneka amakuru rero yizewe bamaze kuduha nuko amafaranga bayabonye batubwira ko mu minsi mike cyane itagera ku cyumweru ikibazo baba batangiye kugikemura amakoperative akabona amafaranga yabo
bwana niyo ngira akavuga ko ku kijyanye n'ibihumbi abaturage bashoboraga kuzahura nabyo umushoramari yari yagize icyo abikoraho
amafaranga y'umusaruro yageraga muri miliyari imwe irenga rero hari iyo bari batanze mbere kugira ngo icyo kibazo cy'amabanki niba ari inyungu kibe cyakemuka. Rero hari avansi bari batanze mbere bayiha amakoperative, ayo mafaranga ageraga hafi kuri miliyoni 200.
Uretse kuba Ijwi ry'Amerika yabashije kuvugana n'amakoperative abiri, Rumbuka ifitiye umwenda amakoperative agera muri 6 muri Kamonyi. Ubuyobozi bwa Kamonyi bwabwiye Ijwi ry'Amerika ko Rumbuka igomba kwishyura miliyoni zisaga 858,000 z'amafaranga, akarere nako kagomba kuyishyura agera muri miliyoni 100. Kakemeza ko ari make cyane kagiye kuyashaka vuba, kandi ko atabera Rumbuka urwitwazo rwo kutishyura abaturage. Abahinzi bagakomeza kugaragaza uwo babona wagombye kubakemurira ikibazo.
Kereka hari umubyeyi kagama manutse akaba ari wudukemurira ikibazo, gundi wadutabara se ninde wundi twakwiyambaza? Kubera ko ndabona twebwe ntacyo twakwishoborera, kandi nta wundi wundi twakibwira. Barabizi abayobozi b'ibanze, kandi nabo ntibagishobora.
Umusaruro w'ibigori bari kwishyuza babihinze mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize. Ehe, bagira urusa Ijwi ry'Amerika ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda.